kutoka magharibi, kusini, kaskazini, Kenya ni moja.
It doesn't matter where you come from, tribe or Zindo, you and me, we should live in peace and harmony.
Tuungane tuwe kimoja. Wamtakia mabaya mwenzako ilhali kesho ni hata kuko mashakani kaskizi jazo. Tuunganishwa na mila, desturi, kanisa, rais na mengine mengi. Muumba mmoja, tukue kimoja.
Toka magharibi, kusini, kaskazini, Kenya ni moja.
It doesn't matter